nze nkugamba ekyange kyenkola kubanga nejendeera mukimanyi nejentambulira endongo gyenjikubira ewaffe sumba mumanyi tulima ewakiso gyengenda eyo mu mayembe mugenda okulaba nga nina ennyaanya mugenda okulaba nga nina amatooke mugenda okulaba nga ndi mu bijanjaalo nze njagala nkugamba ekintu kyemmanyi kyenkola so si kye sikola sigenda kwewaana nti nze nkola mu bbanka nga sikolayo no. Tuyiga okugamba bannaffe bye tukola ebituyambye okufubutuka nze saagala nkugambe natandika n'embuzi emu kati nnina ente kinaana mba nkulimba natandika ne kakamyukamu kati nzimbye ebizimbe kikumi nnimba tugambe abantu bye tukola bw'owa bodaboda bw'ononnyonnyola omuntu ajja kitegeera tojja kulimba banno bagamba amazima bakyala b'omu butale bannammwe mbagamba amazima nkubye waluma temufaayo naye twogere ku mazima haleluya gamba nti amiina nzeyeze Rebecca Jingo wanje diya wange mukwano oba weerikka ebikunta weebake nze naganya okunneemu